tawogera nonsasulera nkukolere enzira nesikolera munange mba mukyamu saka wajja wesesa mukusoka netukwaniriza notujjako ensimbi zaffe kirungi zaliko lisiti jambukako nyabula saka notwefulira tulabanga abakyamu songa gye weekumiza oyo mmaneja w'omukyamu ne kamiri nga mukaba olabanga kuzimba kasumali yakusula ekisinga okunuma tulikyamasimu genkuba ate notagaddamu munange kyandaga obuyaye
obuyaye bwe bunkese sakanga bunkese bakasasula ezange sijja kusula kwekyo obuyaye bwe bunkese sakanga bunkese bakasasula ezange sijja kusula kwekyo
bwesekese obuyaye bwe bubyuse bweseka owaffe naye amazima gagwa museeno Museno yetaga munne museno tukole tujja museno ngago wesiga yefudo muyaye
oyale wa bunkese
olimba
sakanga bunkese
feraka
sasule zange
olimba
sija kusula kwecho oyale wa bunkese
olimba
sakanga bunkese
feraka
sasule zange
olimba
sija kusula kwecho
ofera wamtam siru mubasiru nakasente kenna kuwa nakono kakuba obuntu bulamu bwakugwa musikulimba basuubiza kirala ng'osibabako olimba nnyo emikwano kanjigambe babadde bakuwa trust mbagambe nabo bafani mbagambe tebadde womukwano mukuusa nze ginne by'okuyiga emikwano mizibu nnyo abantu bannaffe baba bazibu nnyo ensula nkaba nsula nsinda mubalaba bulabi
obuyala babunkese
olimba
Gamma.